mina ngishelela bingashela sentula ngihubeka bingajaja sentula zongintombi ziyangibalekela zongintombi zikhuluma iyodwa zithinge iqomo uculi zithinge ngihlale ngothando lwazo awu mina ngishelela bingashela sentula ngihubeka bingajaja sentula zonke intombi zikhuluma into eyodwa zithi angeke qomu zithi kimi ngeke dlale ngothando uba zithi kimi angeke qomu umina ngishela wanomboma ngishela wabuthelezi ushumayeleni ngishela fulele esikhwelezini yenqabi intombi yenqabi hamba nosomaqhinga umfokazi ayoqoma kwadabhase intombi yayoqoma emashi ngiye ngashela olundi ngeshela wakhize ngeshela wadaba nkulu qamele mfuleli wagogo ngihamba nenkani umfokandiyani yaphuma intombi wo yayoqoma etshiyazane yayoqoma ehlophe ekhulu ngikho awu manje ngibhekelele ngwadla ngishela intombi enhle edumile ngishela uvalinqeba yemakabeleni valinqeba ngicela uthando lwakho oba ngicela uthando lwakho ntombi kumanje ngishela wangoni ngishela intombi emhlophe edumile ngishela ukiyongelasibelele ngishela wangoni ngiqome ngane yaba nginika uthando ntombi awoda kiyongenasibele uma ngithi ngiyakuthanda ngiyakuthanda ngalela wena ngicela unginika uthando lwakho ngiyakuthanda ngale yabantu ngiyakuthanda ngale yabantu awoda valinqeba yemakabeleni ngiyathanda ngane yabantu ngiyathanda ntando mfundo ngicela unginika uthando lwakho ngiyathanda ngane yabantu ntombi zonke zikhuluma into eyodwa zithi abaculi bayavula zithi abaculi badlala bengane zabantu uba mina ngenze njani mina ngenze uze ngikhalela umama wami ngikhalela ukamajoni uyoziye bekele emabhodweni ebele emabhodweni wakuzela insizwa walayo umkhulo wami walayo umkhula wami mkhula wami ngisona okusho ukuthi umuntu umekhula ngekaganwe omkhitho sitabaguli baya abaculi badlala ngekalesabantu ayikho nonzintombi ayikho awoda valinqeba nawe khiyongelasibele uthi undane ekhaya.